sena lucho tamno lago ingelu fali sena lucho.
You are the best thing I've had in my life. Unkulunkulu ngiwusisile ngawe. You are the best thing I've had in my life. Unkulunkulu ngiwusisile ngawe.
Anoma bezama ukuhlukanisa, bezama ukuvezela ukuthi angiluthe kangakanani wena wamanami.
Noma bezama ukuhlukanisa, bezama ukuvezela ukuthi awumfanele kangakanani wakhetha mina.
Abuye wafika abangani bakho, bazama ukukufakela abangani babantu baba banezimoto. Wathi wena unomuntu, usho mina ngingenalutho. Awuzange uthatheke, uhlale nami wangimotivator. Wathi angifane pushe ngihlanganise, buka manje sekunjalo. Sidlula ifunga esipuni, siphila impilo yasesandleni.
Sando sami ngicela singavumulingwa, singabavumela abantu besihlukanise. Sando sami ngicela singavumulingwa, singabavumela abantu besihlukanise. Sebejwayele, sebejwayele ukuhlukanisa abantu abathandanayo. Sebejwayele, ah, sebejwayele
tando lago ingelu falise naluto. Tando lago ingelu falise naluto.
You are the best thing I've had in my life. Unkulunkulu ngiwusisile ngawe. You are the best thing I've had in my life. Unkulunkulu ngibusisile ngawe.
Anoma bezama ukuhlukanisa, bezama ukuvezela ukuthi angiluthe kangakanani wena wamanami.
Anoma bezama ukuhlukanisa, bezama ukuvezela ukuthi awumfanele kangakanani wakhetha mina.
Kunini ngenza amaphutha, ungixolela ngikwenze isithutha. Bekuwubulima bobungano bokujolela dale. Yohlala ukala ngumama wami wena mzaloling you. Ukayela usisi wami nguzevubo you. Kube buhlungu ngoba nami ngenhlophe. And forget how lucky I am to have you in my life. Now you are my wife.
Sando sami ngicela singavumulingwa, singabavumela abantu besihlukanise. Sando sami ngicela singavumulingwa, singabavumela abantu besihlukanise. Sebejwayele, sebejwayele ukuhlukanisa abantu abathandanayo. Sebejwayele, sebejwayele ukuhlukanisa abantu abathandanayo.